Isithombe seshumi nane. UMose nesihlahla esivuthayo. Ngelinye ilanga uMose wabona umGibhithe eshaya isigqila esingum-Israyeli. UMose wayefuna ukusiza abantu bakubo. Wabulala umGibhithe, kodwa kwafanele ukuba abalekele inkosi. Iminyaka engamashumi amane wayehlala ezweni laseSinayi. Ngolunye usuku wabona into engajwayelekile. Wabona isihlahla sivutha, kodwa sasingawuhluki. UNkulunkulu wakhuluma kuMose, izwi lakhe lalivela kulesi sihlahla esasivutha. Wathi kuye, "Ngibonile ukuhlunyezwa nokuphathwa kabi kwabantu bam. Ngiza kuthumela wena kwinkosi yaseGibhithe ukuze ukhiphe abantu bam ezweni layo."